Asa trap take pina tako kash. Ara cancela sila.
Baby.
Sort of boy, pass me the winner, but that's some real shit, nigga. Yeah, kuna simba kuna yanga. Uko wapi? Una deti, una danga. Uko wapi? Mama mwenye nyumba, magimada. Sema upo wapi? Kuku enjo nyingu bonge la dada. Social media inakufanya ujone familia. Kisa unanifuatiria, unataka usemaje familia. Oh, social media sikufanye ujone familia. Kisa unanifuatiria, ya kupusi pia unanipangia. Oh, habibi, habibi,
kosa vyote usikose bando.
Ukijifanya mkaidi, mtoto idi.
Fanya vyote usikaie tango.
I smoke two for my haters. Baby, read my umbrella. I'm with the sexy Cinderella. She like to dance, she like to smoke. I tell her go low, she ask how low. Does your mama know, does your papa know? Hey, does your papa know? She like to dance, she like to smoke. When I tell you go low, you ask how low. Does your mama know, does your papa know? Hey, does your papa know? You got social media. Ukijifanya mkaidi, mtoto idi.
Fanya vyote usikalie tango.
Ukijifanya mkaidi, mtoto idi.
Fanya vyote usikalie tango.
Weupo, weupo wapi, weupo. Weupo, weupo wapi, weupo. Weupo, weupo wapi, weupo.